queen of the beats.
The one and queen of it. You the one in my queen, in my sweet tomato. Yeah, yeah. Talilalila. My melody to the jungle. When chu-chu-chu, mtoto. Vimacho vyoko vyako hori, signora. Chuku-chuku, wa moto. Ziko nyuma ratorori, kombora. I give you special something. Beautiful, say what you need. Napendo vae pela kichenge. Usivae nguo za kurusharo. Nitatafuta hela tuchenge. Usiruke ruke kama kangaroo. Nitachoma girigira nyumbani kwenye moto. Niombe tupate watoto. Usishie njiani kwenye changamoto. Usigombe hiyo mapito. Oh mwanawe, taishi nawe. Oh mwanawe, nitakuwa nawe. We mchuchuchu, mtoto. Vimacho vyoko vya gorori, signora. Chukuchuku, wa moto. Nyuma ratorori kombora. I give you special something. Beautiful, say what you need. Baby, chuchu manganga.